Heiti Karoake i te tarina, e whai ake nei ko Ngāpūro no kōrero o te wā.
O te moana nui a toi mā wātea, ko tīmo titaki wai tēnei. He pai mo te hapori, kai te ana whakamua, he hī koina ki roto i te au hau. Kia ora. Haroro hiko pā hekoheko, e whakaatu ana i ngā tatauna o tā rātou kaupapa te Energy Management Program. I whakatūria tēnei kaupapa i muri o ngā tatauna o te tātari kaute i te tau 2018, e whakaatu ana e 2016 ōrau o ngā puha o te kaunihera o whakatāne i ahu mai i te hiko te haurehu anō hoki. E ai ki te kōrero Aka Tree Harmony, e whakaatu ana tēnei pūnaha rorohiko i te manawanui o te kaunihera ki tā rātou mahere tiaki tai au. Hei tā ka tree e tai ai te kaunihera te kite ki hea rātou aro atu i o rātou kaupapa tiaki tai au ki hea. Mehe mea e hiahia ana koe ki te tirotiro i tēnei rauemi, tirohia te pae tukutuku o www, ira whakatāne, ira govt, ira nz. Ko atohunia e te Eastern Bay of Plenty Health Alliance, a hāmiora Belkut no te rarawa, te arawa, me ngā tirani wewehi, hei hea mana hau moto rātou poari. E hari mai ana a Belkut i ana whēako o te rua te kautau, i roto i te rānoi tū matanui hauora, pāpori, te whakawhanake hoki i ngā tānata Māori. E ai ki a Belkut, rikarika katoa ia ki te mahitahi i te taha o ngā hāpori o te tai rāwhiti o te moana nui o toi. Ahakoa ngā āhuatana o te mate korona, he maha o ngā kaupapa āhuatana hou e heri mai nā ki te tēpū. He prihimana hou tō te mārua o Waimana a te Ariana Tito. I uru atu ia mo tōna hāpori tōna whānau hoki. E hiahia ana te Ariana ki te whakaatu ki ngā ranatahi, ka tāia e koe te pāwaha i au wawata, ahakoa heaha, ahakoa hoki i ngā pēhi tana kairunga i a tātou te iwi Māori. Ko ona whakaaro ka ua ua mōna te hoki mai ki te kaina haiprihimana, i te hiahia anō hoki ia ki te noho ki Henderson i Tāmaki, ki reira ia noho haiprihimana. Enari nā tana tino hiahia ki te āwhina i tōna ake hāpuri kuira te mutuna mai o te take i uru atu ia ki te mahi prihimana. Ahakoa koi nei tōna wiki tuarua ki te teihana prihimana o whakatāne, e ārita ana ia ki te ako i ngā tūmomo āhuatana o te ao prihimana i waho atu i te rūma ako.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
A te tuawha o Noema ka whakahaere hi ana Zespri Bay of Plenty Rugby Community Awards ki whakatāne. Ko tēnei pō e whakahonore ana i ngā mauna kanohi o te hāpori futupōro o te Waiariki. Ko Brett Farewera te kai whakahaere o te tīma futupōro o ngā taitamatāne o Tauroa. Ko ia tētahi o ngā tānata kairoto i te whirina whāiti mo te honore Secondary School Coach of the Year. Kā tiake rā e ngā iwi nei kua nā ko hinga kōrero o te wā, o te Waiariki o te moana nui a toi mā wātea, ko tīmo titaki wai tēnei. Kia ora!